Hold them in. Thank you. Werk mir das. Bei Andy B. Sandeko. Bei Andy B. Sandeko. Bafuni Mali. Andeko. Bafuni Mali Abo. Andeko. Susani Lando de Sangwe. Dina Mali. Bay and Ibiza and Namali. Desire Tata Pimal Dinga Sebens in Jen. Desire Tata Pimal Dinga Sebens in Jen. The Bendy Niganga Bom Dina Mali. The Bendy Niganga Bom Bendas and Pangeli. Bayandibiza Bajigeni Andiko Bajigeni Andiko Andiko Bajigeni Bacelele ye Tipadali school fees zabantwana ngemali yam Yamatoho Nindize ngondweni Nindenze luku Dina mali Andina mali Andina mali Benditshilo na izolo Disacho na ngoku Valani ezo ngangu Afigile la malogonya Andiholelanga lelali Indona yo dibaleka amanyalala Siyekeni ndoza bantu Xa nisoyiswa kukubhatala hayi Sendingqungqutheka emfulam Ngempela nyanga balapha ndinamali
Selitandiko
Ithani ndigulela ukubhubha
Selitandiko
Ithani ndisemthandazweni
Selitandiko
Selitandiko Ithani ndiyongcwaba iqhele tyuma Andiko andiko
Selitandiko
Andiko Izolo Benidlula kwanobumba Benidlule mangwevini befuna imali Yabaleka yabaleka Andina mali Zayithatha phi imali Andina mali Dibalekwe nangamankazana Inxa yongabi namali Andina mali Diamba ndedwa dililolo andina mali ithana ndiko ithana ndiko ithana ndiko andina mali andiko ndikulela ukubhubha andina mali bayeza bebelapha na izolo ndivile bebelapha na ngomvulo Daya kudala lezo ndo zabo mna ndini mabandiyeke andina mali andina mali ithathe nesikwi andina mali andina mali
Wayesithini ubut Mongs? Wayesithini ubut Mongs? Ucingiyandazi Ucingiyandazi Ucingiyandazi
Ucingiyandazi Ucingiyandazi
Thank you.
ucinga ndazi.
jaga kere dialeja kere na jaga kere dialeja
Are guajagao